more music at NigerHighlife.com.
Lozienu, Kadina nwunye sifu ebi n'udo n'ezinụlọ fa. Mana selepatafu, ezinụlọ fa ekewa. Ya bụ ka anyị zelukene na asịlị, maka na asịlị na-emebi ife.
Yeah.